kila kitu kila time unanifurahisha. Mpenzi unanifurahisha sana, akini unaniumiza sana. Roho yangu inakuhitaji sana. Please, please, 88 Acting Life Music Love Guys. But I'm your Ranzo, ooh, Ranzo, oh, Ranzo, ruwite mibereti. Hey, kasanga sanga na ya abandu. Tabari babiri Lukabana drama mudrumu umbae Finipwa mama soberania Imora rogurere webirenge kanyo Nabali babiri Lukabana drama mudrumu umbae Finipwa mama soberania Imora rogurere webirenge kanyo Natangaza mupenzi nilipenda Mujirani wa mujini kasisi Magharibi wa nchini Uganda Mashariki wa bara wa Afrika Mimi na yule tulipendana sana oh. Musichana yule ni murembo sana oh. Jo, ana ni anzuri sana Musichana ni mpoli sana Alitembeza mulimwengu wote Nikimutembeleza kama mtoto Akiniambia tatizo mingi oh. Jo, akisema rafiki yake Ni mgonjwa iko hospitali Sasa alienda kumutembelea Mpenzi alipotea Nimemutafuta mpenzi Amenililisha machozi But I'm your Ranzo Ooh, Ranzo Oh, Ranzo, ruwite mibereti Hey, kasanga sanga na ya abandu Nabari babiri Lukabana drama mudrumu umbae Finipwa mama soberania Imora rogurere webirenge kanyo Nabari babiri Lukabana drama mudrumu umbae Nikwa mama soberania Imora rogurere webirenge kanyo Kila kitu kila time unanifurahisha Mpenzi unanifurahisha sana Akini unaniumiza sana Roho yangu inakuhitaji sana Mapangilio ni napanga mpenzi Napangilia wewe soma ujumbe nilipo andika mpenzi Niandikia wewe sikia sauti ni naimba mpenzi Naimbia wewe jibu na simu ni napiga mpenzi Nazungumuza na wewe You are the navigator in my love destination Oh, nakupenda mpenzi Oh, raisha mpenzi Ranzo, Ranzo, Ranzo ruwite mibereti Hey, kasanga sanga na ya abandu Nabali babiri Lukabana drama mudrumu umbae Finipwa mama soberania Imora rogurere webirenge kanyo Nabali babiri Lukabana drama mudrumu umbae Finipwa mama soberania Imora rogurere webirenge kanyo